Ingongqaphuza kwezindisi bangoba kwemfishane sabuzobuya nodaba. Kunyona iphumule umlilosho umuhango hango shiswa ingcwele endala etebuhleni bezulu. Sikhumbule inyazi lezulu sifuna imali baba. Awu!
Shembekake mbiza mina ngeke nishinde ecelungisi. Shembekake mbiza mina ngeke nishinde ecelungisi.
Shembe ngakhe mbiza mina ngeke ngishintshe ecelungisi.